lo mundo nakona sawona sawona uthi hello mundo nakona sawona sawona uthi hello mundo nakona ungiyazi lo mfungile uthande yeyi ndawo uyazi lo mfungile uthande yeyi Yazi lo mfungile uthandeke izinto zami zonke Hello 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 mfungile
Ngikhulisa kuwe unasitha sama mfungile Ngikuphathe lesinto
Yazi lo mfungile uthandeke ngimfundo ngini Yazi lo mfungile